ibusiso likaNkulunkulu. Awu imnandekele. Yebo. Into leyo sonke sifunayo. Futhi into ukuthi uma sikhola nguJesu sonke sinayo. Umbuzo uthi sinayo ngempela. Ake kunike nakho ukukhetha osekuvele kuqophekile. Ngakube ngokaJesu unazo lezi zibuso ngokaNkulunkulu noma cha? Usacabanga ngokubingelele. Ngiphinde ngamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo Bhithi wakangema ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Lezi zibusiso nazo manje qaphela ngoba angikubuzi ukuthi yebo noma cha. Ukuthi ucabanga ukuthi ubusekile yini. Angikubuzi futhi ukuthi ngakube uzizwe ubusekile. Angikutshela ukuthi thatha isikali sakho bese uyayikala wena ngokwendlela yakho. Qeda ubuke ngokwemizwa yenhliziyo nezimo zakho ebese ungitshela ukuthi ubusekile. Angikucacisi ukuthi akukhona lokho engikubuza khona mina. Mina engikubuza khona ukuthi ngokaJesu, uJesu lo waseBhayibhelini, ngowakushoyo, kwakushiwo uyena, ubusekile yini ngokaNkulunkulu noma cha? Ngiyazi ukuthi okucabanga njengamanje usaphika ikhanda. Ingqondo ethi, ah, kanti lo muntu tsumansumaneni le azozizekela yona. Nansi. NgokaLuka 11, verse 27 no-28. Kwathi esakhuluma lokhu, owesifazane othile egcokwini waphakamisa izwi wathi, sibusisiwe isisu esakuthwalayo namabele owawancelayo. Kepha yena wathi, yebo. Kodwa kakhulu babusisiwe abalizwe izwi likaNkulunkulu balilondoloze. Nebala, akukho ngabazi ukuthi uMaria unina kaJesu wayebusekile. Kodwa nokho uJesu umqondisi weyinkulumo oqede zime zithi thwi zidida amagagu. Wethusa wonke umuntu esifundisweni sakhe ngesikhathi ephakamisa umuntu nje owejwayelekile. Qeda ambeke ezingeni eliphakeme kakhulu lesibusiso. Kepha, lelo gama lihlaba umxhwele. Yebo, kodwa kakhulu babusisiwe abalizwe izwi likaNkulunkulu balilondoloze. Mlaleli, ngakho mangiphinde ngibuze umbuzo ophusile. NgokaJesu, ngokwamagama awashoyo, ubusisiwe ngokaNkulunkulu? Ukulalela kuyinto enkulu uNkulunkulu, enkulu kakhulu. Ngoba yilizwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Inombolo yethu yocingo ungakwazi ukuthi usithinte kuyo 067 706 0077. Enga uNkulunkulu angakubusisa ngokwesibusiso sakhe.